shot to Korea. Go shot to Korea.
Yeah, she.
Go shot to Korea. Washa touch ya simu satu o.
Konde boy.
Go shot to Korea. Shot to Korea. Go shot to Korea. Kapadisha wazimu anaricheza mama.
Konde boy for everybody. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala. Eh, wasoni penda kazi wanayo.
Eh, kazi wanayo.
Yesi pigi ngenga pesa ninayo.
Eh, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo. Shakwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia. Madu wote rupsa nitanganganga. Napendaga vicheni vishanganganga. Na uturi watanganganga, hey. Hakikisha unanukia. Oh yeah.
Kushoto Korea. Kushoto Korea. Kushoto Korea. Washa tochi ya simu za tuone mwaka. Kushoto Korea. Kushoto Korea. Kushoto Korea, kapandisha wazimu wanaricheza vanga.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Ase samina mina eh eh.
Waka waka eh eh.
Samina mina eh eh.
Waka waka eh.
Wanotaka shinana na mimi, awapati atasari. Usishangae tatuna vipini, mie makonde chare. Peace kwa lonileta mujini, mondi watandale. Maneno majungu tupachini, muziki utawale. Kama nyapara kafunguli wapingue, kuto tunachana mawingue. Amesha panga we nani upangue, unajitesa bure. Aga wekesha kwa wakanganganga, mweza kona jichanganganga. Nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia. Oh yeah.
Kushoto Korea. Kushoto Korea. Kushoto Korea. Washa tochi ya simu za tuone mwaka. Kushoto Korea. Kushoto Korea. Kushoto Korea. Kapandisha wazimu analicheza vanga.
Bonga. Mwambie chopa moto uzimwi na moto wewe. Wakiziba kulia si tunapita kushoto. Jema machine. Usicheze na jembe litakulima.
Kushoto Korea.
117.
Kushoto Korea.
Talk that thing.
Kushoto Korea.
Maniga Joso mipango. Konde gang for everybody.
Kushoto Korea.
Everybody.
Kushoto Korea. Kushoto Korea. Washa tochi ya simu.
The Mix Killer.
Oh my god, it's better sound.